Puzzle on the beat. QS Record.
My everything, my Genevieve, my señorita. Kesho ndiyo fungu langu, watoa ni mwenyezi. Nika mambo ni ya jicho langu, na kukutupu siwezi. Usilie mpenzi wangu, na nitia simanzi. Nika piti pendo lako, nilifadhi moyoni. I don't wanna let you go, I don't wanna lose you baby.